You know, you have so much when you lose someone you love. More so when you've been together for years, yeah? Shit hurts, bro.
Nakuagala, omutima nobula mu bwange nembiwayo ku lulwo nayiwa amaziga kati obulamu bwenyiga okufanza sikyafuna tulo nabonabona omukono wagugaba gwonna kyokka ngayinze balo nafuna okutya netandika okufuna ebifaananyi ebitiseyo mu kiro naye nga kiki dia kyakundesa bebe zenondeka mu kutya nayiwa amaziga bwenu lefiyindiyebeya olw'omukono mungi gwenalina wenyunia samanya ntebere libera bweti tofumite ngomi nga twesika masati kwandako omukwano mungi from the start navugine yisenga yakatuka makati piripiri bebi nakulinda wamadamamanyi gona genalinga sonda kyokka nga saze naku nobulibucya ku kalenda nakulinda okomewo nga newala okuyenda nsi yona ikwe kwenalina londa when I was done baby you were my defender naye kati ndi wano nekwese mu kasonda mu bintu byolina okola wasalawo okugenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima bebi mwana n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima bebi mwana n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima bebi mwana n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima bebi mwana n'ogenda
katukufuuyi wagenda mbeera mu bidowoozo ninga watafika ku ttaka lina bisanizo embirizaga ku muntu ekyettaka kisanyirizo tidde ninga mwenagenda mu bibuuzo nzuuno ebiravu wagiziika omukono n'ogulyawo n'ogubika n'omenya olugendo lw'amapeezi agakatandika n'olekanza kwagala n'ogenda ne sharuku nze kyannuma mu butuufu kyanyiga emize gyonna wagigyeyo negiraga n'otwala embozi zaabwe bolowooza ati n'owesiga nze nakulaba ddi yange otandise n'okwetega wamenya omutima dije ne mwenkwenyi fujo nalimanyibwe kujega tompojeze miyayu amaziga gende muka asano na maniyu bidibidi bebi mwana chuli wandage kifananya kitufu mwana chuli nkunyonyoli bitufu ngo biyita gwali nogamba ntino tukitungu tukomeba bakyalibwe tulaba buli kimu kyasirana nekugamba tulingane n'ugana nekunyonyola tino waliwo batuwola nebwagana okumpuliriza nogamba tinapaana wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima bebi mwana n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima bebi mwana n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima bebi mwana n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima n'ogenda wamenya omutima bebi mwana n'ogenda